mafia in the church. High nuts.
Yeah, me I come from nothing, completely nothing. Kutini fiki pano Maka ya bashima Ukafunse kugeto.
Beze kutisula manje ndiye wango diamu. Since way back haso na ibirivamu. Bati wena wenzo kamba ni vichitilamu. Sikufuna kwanga ni mbavu za mulungu. Haso ndiye kiosa tulesi na vizungu. Sharp guy crisp tizi ndiye wakamboni. J mafia pita so wanzanga pa komboni. Piki na shafeo wenzo beze kapaduze. Katembula na yemi wanafampula paduze. Kalachemu ize vitu vonse ni tawi. Kalachemu ize vitu vonse ni tawi.
Me I come from nothing, completely nothing. Kutini fiki pano Maka ya bashima Ukafunse kugeto. They know my story. Kutini fiki pano Maka ya bashima.
Sivi maoneka Gati zunge ne samo ntishi susanveka Ufanika kukosa kuti vintu vibalansi. Not every time kuri juti na manase. Tawizina makatako paipo. Baya kine ntime ma disciple. Fanika kuziwa kuti mwamuna ninjanji. Winangu ni player party kwa shota supporter. Not akamweza ati ntime ma supporter. Waibala kuti ntime mweze na kuponta. Na watezi wa makamba mwamuna ni mutu. Sekulisa menso falako na matu. Falako na matu.
Me I come from nothing, completely nothing. Kutini fiki pano Maka ya bashima Ukafunse kugeto. They know my story. Kutini fiki pano Maka ya bashima.
Downloading for money.